Awakatai.
Brema.
Awakatai. Awakatai. Katai. Awakatai. 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 Katai. Awakatai. Sijui wanatama. Ukipendeza wanajireta.
Awakatai.
Sura mbaya imekoma. Utawapata ukiwa na pesa.
Hawakatai.
Ukimfuata na gari hata kama la kwa zima ujue amekwisha huyo.
Hawakatai.
Akikupa namba wetu masalio mwambie njoo ghetto.
Hawakatai.
Umekutana leo unamuomba leo na anakupa leo.
Hawakatai.
Ukimpa mimba mzee ukimwambia katoe.
Hawakatai.
Biguru nubuga nengati mbombo. Mbombo. Biguru nubuga nengati mbombo. Mbombo.
Hawakatai, katai, hawakatai, 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 katai, hawakatai, 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 katai, katai, hawakatai, 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 katai, katai, hawakatai, hawakatai.
Shamba, akikupenda hata ukiomba picha za utupu.
Hawakatai.
Wanajiona wajanja wakati ulimbo wao ni bia na chips kuku.
Hawakatai.
Acha kujihensamisha, acha kubeba mavyuma ukiwa na pesa.
Hawakatai.
Yanini kujikondesha, hawa wanapenda pesa utakuja kufa na pressure.
Hawakatai.
Ukikosa pesa na umarufu uwe fundi chumbani.
Hawakatai.
Wakacha mkongo alkasusu izungushe kwa ndani.
Hawakatai.
Biguru nubuga nengati mbombo. Mbombo. Biguru nubuga nengati mbombo. Mbombo.
Hawakatai, katai, hawakatai, 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 katai, hawakatai, 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 katai, katai, hawakatai, 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 katai, katai, hawakatai, hawakatai.
Anauza, uza,
ya kwake.
Anauza,
ya kwake.
Anauza, uza, anauza,
hawakatai. Hawakatai, 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 katai, hawakatai, 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 katai, katai, hawakatai, 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 katai, katai, hawakatai, hawakatai, hawakatai.